falia tu ke tau tangata whanono o ke mgaha pungpung ni. Whakala falia tu ke hatau tōna tau mamutua tu puna whakale hele. Pihia ni ke he mtu li tuka pisinga ni mahani ke whanono mai ke hatau tōna leo taongo. Tahana kai whāpui ni ono FM. He tau mgaha pungpung ni ua he tau whakai tapusi. Luki o te whakahikianga mo e whakaui ki mua he tua. Hau he hana tukitiki anga mawhona ki lunga he tomo mui. Ko a mēngi ke liu whiriwa i aia tu tūru ki lunga he leo taong. Ki he mga pungipungi nei, a nei ko a liu taongu atu. Mai hato tūru tau whakailoanga piani. Mo e mahani e whina ngāru i tua. Ki tukitiki a ki tomo mui hato tūru he whenonga nei. Hafangi hato tūru. Afka horonga ni ke Leon. Ha mauturua matua nei ha haelangi. Kua tapu hawa hingoa. Kua hoko mai hawa koutu ke larulangi nei. Koe whakahekianga mai he tō loto. Whakatakulalu ki mua hawa ke mngaha pungpung. Ha koe mui me marolo. Pihia mai ahu fōu. Whakataha fōki mai hawa whakaano whalahi a tuanei ki longa he hamautora tau mamaui whakataha mai hamautora tau mga whawa. Hane mamana ki atoa mautoru ke whanonongo ke he hawa kautū ke he mga pungpung nei whakatakona alo atu koe iki nei ki a whangifangi hamautora tau lato a whangifangi hamautora tau mata mautou suninga ke talia he mautoru ke kisia e mautu, ke longon e mautu. E hawa koutu, ke eki ia mo langumatayang, ke eki ia mo takitaki aki, e tamo mo I whikawhikau kui atua nei. Whakamina mai ke whakahoronga nei, ke kamataan, ato whakahiko e mauturu, ke hawa ni, a whakaikianga, me hawa marolo, a haia Yesu Kristo, Amen. Nāwa moe whakaheki ki mua hea tua ke lolong. tua mai mai mung pung nei mo mai he mai he ang fu tu hi ang hua ma hua ve ve ang ta tu tu fa ku fu ka mua ki fu ko si mai fa ku pong fu ma ta ma hua ve ve ang ta tu tu fa ku fu ka mua fu ko si mai fa ku pong fu ma ta mo mai fu ki he ma ngali a luka luka u fu ma fa tu tu fa ku fa ngu fu ma fa fu ko si mai fa ku pu li mu fu ma tu luka u fu ma fa tu tu fa ku fa ngu fu ma fa kos mai fai ku buli mung fun mutul pe mai fa kavia ngam no tu mai mga ha pung pung ni ko e mga hu fu fu pulutu he tau tu tak ko e mga hu fu fu pulutu e tau tik tak he tau tu tak ka tu i pulu he fu fu he pulutu ko e fa ka mai longa kua kautu tua i tau whakakoa. Kua whakaosi tua i e whakakoa ngane fōri mō e lari ki ai ki he tahe tau, ue tau, tōru tau, pake whae tau. Koe tam ngā hupihia ne mana ia e uhutaone o Queen Street mō Karangahap. Hako kisia lo tōru e tō whānau whakaako kua tui e tō tōsi uri me tō pulou kua whakamai longa anga he fōfou pulotu kua fōreni mwe ki he uhtaone i Queen Street o atu me tō tōsi manaia ki tō whalikai o atu ki te tausi manaia ki tau malei kōri fia fia pia ni ki tau kaina kua tōro e manga whawa kua kai e tau ngalui kua inu tau vai fia fia kua fia fia lahi ha kua kautu e whakakoanga e tam tau mga pia kua longona ai e ori ori mwai fia fia he lot ha kua kautu utuai. Whai mga haupihia e mui e nei. Mga ho kua rongona ai he tangata e whakafo wanga kui ka matanga fo. Kua whakatoa toa tua i taharala he mui mai amamana ki ke laka ki mua ki he lakanga fo. Whara mga ho kua ma whāra mui mirinu. Whāra mga hau kua laka ki he larulangi, laka atu ki mua ki he larulangi hiki hiki whan. Whāra mga hau naka i muka muka he laka ki mua. Hako i tau pūhāla he waha, ki e moua ai i tau mahua. Hako kautū tuai i tau whakakoa. Mga haone heia. Mga haone heia kua maua tua he tau tūtake he su e fōfō pulotu. Mai he hālau tōru a takitaki whaiaonga. Mai he hālau tōru auru whaiaonga. Iesu Kariso kua tāmahi tua. Tōru e tau ne whakaako. Iesu e kupu. Mai whakakese ki he hāna mui. E puhāna fōu. Kia eke ia mō tūtaki a Kristu. Nē whakākoe ia ki he hāna tau launga. Nē whakākoe ia ki he tau whakatai. Nē whakākoe ia ki he tau mana. Me tau whiwhilianga ki he ngahua he tua kua amamanaki a lautūru ki ei. Hoko mai tua e mangaho ke o atu ke male ke tausi ai e matanga hua ni kua fiaki me whakako e iki ko Kristu. Hoko tua e mangaho ke amamanaki atu aisu ke sato hoko toe mga hoko amina ki atu aisu ke riu atu riu haere atu ke he hana matua koe mga ho haia kua langona fōki ia kua kautu e hana tau whanau ne whakaku ia ke tūle tau mui whakakise ia ke he hana mui tahe mena ne moka me tū maleri ne tausi I su mui whakakise ia ke he hana tau tūtaki na hoa whakarataha anau tōru me tua ke tau mga husi ka ngahu ai ki longa he mali tau ka ngahu ai ki longa he mali evangelia ye ngahua ye tua tōrong e tau takitaki le whakamunina he tua he mamehe anga tuai ki takitaki e hana mutu moe whakatokotokai he tau puhanga ke asi haki anga he kautu he tua whanga fūru e tau ni takitaki e masi he watu he tūtakari whanga fūru tau ia ue mga ha whakaako mai atu hau fō ne mawesi mai e kupit mea mamanaki ke asi haki e motu he tua ki kanan langamatai he tua mawasi ke he waha le watu ai he tutakani hakamana naka I muka muka e mui whakaako tonga ni ne longona me kisia I su ke hana tautu taki whara mga aho kua whaka ua ua wai mahalo halo alo tolu ke tau whakako anga hiki whara mga aho kua uka ke kisia uka ke mama e tau mana he tua ne kua whakakise isu ke hana mo I piheni mai hana tau laungo ne ia kua riu whakamanatu atu e ia ke hana tau tutake he mga ho tonu ne ko e tua moro tolu ko e tua makaukau mo e hakahakau ko e halo tolu a hoa e ki longa he mari he vangaria ke longone lo tolu aua ne ke mutakutaku ka kia makaukau moe hakahakau ke inga hua e mga lia kwa mamanaki ala tūru ke tūru e tau si mou e fufu purotu ala tūru mai I ke risu ko whakaako ala tūru ke folia e tau mna ngāra I kau tūhe tua tunga ne ona mate lau tōru ni tausi heiki ko Kristo ko tau kupu kum kuru mai he tau laungutu heiki ke meike ke whakafou mai whakafari wanki e tau mamui ko eki fōki mō kupu mōri mai mōi mai pūhāra ke he kautu he tua kua whakamahani ala tōru ki tau mga ho tokorunga he mui kua whakamahani fōke ki tau mga ho kano nofo tokorā mai ke iloa e lau tōru e puhana ki takitaki aki kua whakamahani fōke ki tau mga ho whasia me tau mga ho whakatū kafu mamahi moe māturei ne whakaonga mitaki I su e tau mga ho e hana tolu tau nei kua whakakise ia ke hana tau man kua kise fuki ia ke hana mas mas ke lea e mga ho ni ama mna ki atu ai ke sa tau ke hana mātule I me liu tu mai ne whakaako ia ke a tau se ausi e tau mga hosi ke aua ni ke nanofo whakahanoa ka kia tau seuse mai whakatari tari I he tau mga huka ki lunga hinga hua. Ko e whakakoanga mātou tōru e nei. Ko kiriso, ko e hātou tōru a hoa. I lalohie whai takitakianga he nga ngatap. I kiriso, ko whiwhiri he tua e tokolonga i nei. Mo hoa hana ki asi haki i koutu he tua. Tau ka pisinga ke riso, kia makaukau me hakakau. Kia arangalele. Kia tapakau poke aetu. Kia iloeiro tunge ngata. Tu tonu poke lupe. Kia lata ia moenga hua e hungeria. Tau mataka inang. Tau tu ngata tapu he tua. Nā e whakakoanga mātou tōru e nei. Kua whakafou e atua ātou tōru e nei. Kua purou ātou tōru ki he whuwhu purotu. Tunga, mōru tōru e tautu takia ki risu. Ngā hani amamuna ki atua ia ke sa tauru. Ni amamuna ki atu ki riu haini atu ki he hana matua. Ni whakafuwhu e ia e hana tautu taki ki he fufu purutu. Ne tofatofa ia mwe whaka marolo ia ki e lata mwe ngahua. Ki e ki motau whekawhikau whakamori. Ki a whakahoku atu i tale mitaki. Ki a whakahoku atu i mam. Ki a whakahoku atu i kautu he tua. Ki e tahamana gainanga me tahamana gainanga. Kia whakamatāra e tōki hāla mai whakamungāra. Kia nunofo whakalataha. Kia whē kapisi ngāki. Koe whakamunui nāanga. Koe liu whakamunatu mai mātou tōru he mga ahupungi nei. Tō kapisi ngā. Ko tō tōru ni. Koe hāna tō whakafikau. Koa singa hau. He purutu he fofou e fofou purutu lo tōru fōki ai nei hane ako tau i lōng he tō mare tau ki he kehe he tua ki he motu nei po ki tau motu hea tō Pasifika po ki langulangi laulai tōko longa kua fōri mo e whakaako ki he hana koutu. Hato tōru ki a mātutaki e whakamunui nānga ia mo e whakamaloroanga ia. Nuko fōfō ke hato tōru tau tapunū. Hakamina nākai maua noa i fōfō purotu he tarimitaki. Kai maua hako e whakafifitaki ana. Ki tau la aunga ke risu. Ki tau mana he tua. Ki he kautū he tua kua whakamatāre ia ki he hāna maha. Ua tuā tau tōru he rarulangi osi koe tau tūtaki kua whakamunuina he tua mai fōfō purotu ki he hāna kautū ki he hāna kupu ki a whariu sintangata i hāna kupu ki he tau mamaui. Kaya whakamatāra atu e doutor. Ki hain doutor na tau matakainanga ai nei. A pehe mai mā doutoru ki a mga pungpung. Ko e mga hau fōfō purotu. Mai tau tūtaki a kirisu. Ki ngoi matua, mai tāma, mai angangataku. Amen. Hufeiro me riongi i mua he tua. Koe tua tapu, koe tua whakalofa, tua tutonu, koe tua tututonu. Kau e ki he hawa whenangaro, koe liu whakamunatu mai, ki he hama tōru a taumu maui, ki he mahani he ako moe whakaako. Moe whakamunui nānga, ki he whakamatāla e hawa talimitaki. e ki motou mori mama ki whakiki lato e hawa mawhala pieni mai hawa koutu hahilan rangamatei mai ki ha matolo tau mamui ngā hua mai tau mamui whakawhikau ki mali e wangiri ki a whai olai mai hao ahingoa koe tua nei mām he aho mai ha matolo tau mamui whakawhikau mali veke ane tau mamui sino tuku atu ki mua hao whakamaru mai ki a whakamunuina mai mana te foki ki he liungi nei e tō longa hālo tōru kua mōua ki tō ngāo me tō mas ki rea ki heke kua tōru kua whakāngi tau haki matua mātaka nānga lafu kua whakatūla ki e maui he whenonga nei lō tōru kua pēhia ki tō kafu uka manakai mōua hapu hāla ki tūrui aki I roi matolo ha hai e koe puhala ha hai e koe langa matayanga koe tūnei amina ia kua kumi atu maua matolo ki muha mina tufoki alo tolu alo le loli me naka I whahi haku tau lawe lawe he mui langa matai koe tūnei ha matolo tau mga whawa ha mena ni kua ronofu toko lalo ai tuku atu ki muha mema mina kia ao ngai e tarangitaki ka liongi mai he whakahoko atu ai he taha ki he taha tua nei ha hahilangi talia mai ha mautolo liongi ko tuku atu me tau loto whakaui e nei ke he ingoa lirifu me tapu ina he hawa tama ko Jesu Kristo Amen ni nava moe whakaheki ki mua he atua ke he lolong
Oh, boy, I'll be out there. How am I? Yeah, 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 y
hei e whaure he tau lorongo tapu mai he hatau tōra tau mahana ko mei ke whanonongo ki ai ke mga ngāho pungpunga ni. Ngā honei mai hatau tōra tau whakailoang. Whakamua koe he tau mana tu whakaui. Whaue ke he mtakau fuata mai ao ngāho tapu hatau tōru. Tau mamatua whaiaonga ne riveki. Whakanata me tau takitaki he mtakau. Hako meke ke whakamuri ai e tapu whakahiku mai tau whanau ke lata mai tau nei lau ke tau maanga mai tu aho tapu whanau ko whakamuri ke mati mai meina whepuari e ia kua whakatoa tua i he aho ngā tapu me tau whata he hatau tōra ke tisia ke he aho tapu ne mori hawa mnaki ma tau whata kia matutaki tu mau ki hatu tūra tau tapu ki ang nā kai ni koi hatu tapu ni mori kai pihi a kei longa he tau hatu tapu ki mai whakahiku anga he tau nei mea mna ki anga fuki ki he tau fō koi whakahoro anga he tau a hua me tamu tu fine kua whakatoa toa tua he kamatanga he mahin mui mua ua e tam ngā whakamoki tō ni ua whangi e ke he tau fū koe tō mina ki anga hatu tūlu ke lata mua e whakamaratu anga he whitung furu tau he ka sia tali mai he whakatū me e si haki a ia kua whakailo ato he tō ki kūpu ki he nereweki ngā hua ke tō waho kua mōre ia fuka ko riu whakamunatu ato he aho tapu e i ni afi ke lata mui tau tau si whakataha pia ni mui tau si osianga he, he whane toru ko tuku mai ki whakamanaia e tau tolu whakataha fuka mui tau kai ko a purenga mui he ko misi mui e galisia whakataha ke lau matai e tau tolu e tau niwe ke lata ia mui whakamunatu angaia koe a hua fumavaru he meina novema to whakatoa e he a hua he meina disemo koe hao tapu whakamua ia he meina disemo ke whakamuna tua e tau tolu mai whakahau koe fia fia e fitong fukutau kai kua naka ia la māma mitaki to riu ke whakamuna tua to he hao tapu e a pungpung pieni he mga nei ko meke tuku atu i tamu natu whakau e ke he kumisi ngā hua he anai as pihia me tau maanga ko kau whakaratahai ke he fia fia pui tufi ke he mare pui i wata kere ke hawha iu mne mori kau i lai ke tau tukitaki he tau maanga tau tukitaki he tau mtakau spoti ko meke ke he whakamopopoi he tau whanau me tau fuat ke lata ia mui fia fia ia furfuroala he onono atu ke he tau whanau ha tautu a kua fia fia lahi ala tolu ke he matanga hua ia koe pui tufu me wharu fai ua fuki ki longa he mare fia fia tungu nene whakaino atu ke he tau takitaki hane mamna ki fuki he atu Pasifika mai fitoko he mutu ku Samoa mehina yu loi he tau fu kwa mne ia kua whakamaloro watu ki alo tō le tau fuata tō liu fai sivi anga fuki ki he pui tufi he council po ke tau si paua ki ta hao ki lata mwe whakamau anga he tau tula po ke maroro ki longa he maria ki tau fioa ki ke koe whai na kai a tau tōru ki hukui a ki a tau tōru i New Zealand nei whara taha mono tōru mai Australia pihia ni mo New England hai e mo mna ki anga mai tau fō a lai fō ki e via fia ha com meki a doutor que fica mole e viu a poi tu fia moi a manda que pouco foi fuata na cai que fica mole e manda com moi a doutor muito que foi o cui que fica da rua o mo doutor moi muito mo Australia que o cui a doutor muito que foi o feu a foi aí é tudo da cau que é o a matuta que mai anyway que lá também foi o feu a que tá a franga o nia doutor que to feu a nikua a mahani a doutor que aí a que a doutor vamos da cau naias aí a doutor to foi a loar a memra bum bum nei que fakai kua ki hatu tōru tō fakai loanga muna te mga honei ki fakai loatu ki tō mga whawa tō mga kai nanga me tō mga whawa hatu tōru i karesia tō fakai hokoi e taha riongi fakai manatu he fakai manatu anga ki fakai manatu a ki he tāhe tō mamatua he matu e hato tolo e kansia ke mutu koni wei mtu fine ko eni akodi penea kofisi ko e whakairoanga ia ma he hana tama ko peniti kofisi ma e mamna ki anga he manga whawa ke he afiafi tuloto he whahe tapu nei afiafi tuloto he whahe tapu nei mta hola on wa kwa muna ki tausi tapu ki anga whakamanatu ke lata ia mwe matua fini whakahele heri ia wha whakarata tu mau fuki ia ke hea tau tūra i kirisia ke hana tau whenonga mai ke he mutu nei hei a tau tūra tau whakailoanga mai mga pungpungi nei ka eka kopukia ia wai wharo whakailoanga tau whakailoanga tau mga whakamui tau hoko me mga hoki whakawisi a tau tūra a leo taung kai matutaki whanonga mai ke tau lolongo fulfuloala mai he hatau tūru motu kua niwi
Bye.
ma te mahana ki riu ni whakamuna tuatu ki he tau fuata pui tufi he hata tōra motu pēne ki tau takau o whiua ki he kehe e amamuna ki anga he e tau motu atu Pasifika ki he ue a whiung whumahiva ki he whetoko ki he motu ko Samoa tunga ko whakailu atu e matuta ki anga a tau tōru mō ni ue ki he mga ni mō e manako lohi a tau tōru ke maua e tau makaka he motu nei ke whakatawo whakarataha ke Samoa ke lata mai whitoko nei mō hukuia ki fuki a tau tōru motu mune ko whakamaroro atu ke tau fuata he mga nei tōru ko makaka he poi mē tau whiua ke ke he kia ki lunga he e mari tonga e nisi mamafa ko e discuss ko e travel in ki hapu tuko runga ko e hopo boi hopo ko ke hingoa kai whaka hingoa ke e whiui haia ko a whakamaroroa te mga ni ki o ke tafi boi whakamaroro ke lata mui whiui ia ki tau whiua ko amna ki atu e nai asa ki ai ma e mtahiku e tau ma e mtahuru e tau ko e whiua pilikiki to whakahoko fuki e whonu ke to mngaho tata mai mua ke lata ia mo e whakahoroanga e whiua pilikiki tani mo e whiwhini piheni me whiua pilikiki tahi aho hai e tō whakailoanga fia fia hata tūru ke lata mai mai hata tūru amta kau fia fia ni kua whakavi ke tau maanga mai i laro hiwe whakamaruanga he naias tō amta ki fuki ke whakailoatu ta whono ma tau tūru whono o loa e tō amta kau fia fia ke ke he tō whakahiku e tau nei whakasiringa mai ke whakailoanga nei ka matutaki atu e tui kupu e naias Stanley tau e lima ke lata mai tau whikauia hei matutaki ke whanono mai ke hato tōra tau leo fia fia he mgaho nei tō hoko me mgaho ke whakausia he hato tōrua lea tau Pana
whanatu au tia koe Ona koe ke atua mōki Ana fana tu au tia koe Ona koe ke atua mōki koe pahama Oi a vine kua whakalo whakoa No ke tau hele he fiko satani o Oi oi kua whakalo whakoa Piko piko atu au tia koe Vina tu au te moho e a taua koe manawa Piko piko atu au tia koe Vina tu au te moho e a taua koe manawa Oi a vine kua whakalo whakoa Toke tau hele he fiko satani o Oi oi kua whakalo whakoa Paka piki piki atu au ki a koe Unu unu mai na koe ki au Atu au ki a koe Unu unu mai na koe ki au koe manawa Oi a vine kua whakalo whakoa Toke tau hele he fiko satani o Oi oi kua whakalo whakoa Lami lami atu au ki a koe Oh, 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 oh
tata mai fuki tō mngaho ki e whakahiko hea tō tōlu a reo taonga ki he mngaho mpungi nei ka e hai a wharu o lorongo fia fia mai he hatu tōlu mōtu ko mēke ki e whakatangitangi atu ki he mngaho mpungi Rini whakamala tō te he mngaho nei ha tangata po ke mga whaawa po ke maanga po ke matakau ko manako ke whai whakailohanga ke whakailoha tō mngaho mpungi ua ke taha e tau rataonga hato tōru hamdu nei ko le taonga iha nei taha nga i whāpu i Neona FM vivelo mai kino mea la wauru taha lima wauru taha siau wauru taha lima wauru taha siau puke wauru taha lima wauru onu siau wauru taha lima wauru onu siau hei e tonu mea ke matutaki kia ike lata me tau o whakainoanga he ha mga whaoa po ke ha mta kou ko manako ke whakai loa ha ko mna longa hatu tūra tō reo tāo kai taha nei ko meki ke whakai loa ha mtūra tō whakai loa ki he tō mga ho pungpungi oa ki a tata mai fukito tō mga ho po ko hoko me mga ho kama vihe tōra ke mga ho nei no nofua moe munuina tō liriu ki whiriveia he whahei tō puka hou
I don't remember how we passed the time. As if I don't remember how your face fell in.
live in a box of paints. I'm frightened by the devil, but I'm drawn to those ones that ain't. I remember the time you told me, you said, love is touching souls. Well, surely you've touched mine. 'Cause part of you pours out of me in these lines from time to time.
Alone. Won't you tell someone?